ShankySupplier.com.
Finanda Classic.
Achunchue.
Asikwambi mtu, unapenda mtu, alafu huyo mtu akupendi, anampenda mwingine.
Asikwambi mtu, unapenda mtu, alafu huyo mtu akupendi, anampenda mwingine.
Asikwambi mtu mama, unampigia simu mtu, alafu huyo mtu apokei simu zako wewe.
Asikwambi mtu, unampigia simu mtu,
asikwambi mtu mama, unamtumia meseji mtu, alafu huyo mtu asijibu meseji zako wewe.
Asikwambi mtu, unamtumia meseji mtu, alafu huyo mtu asijibu meseji zako wewe.
Asikwambi mtu, ukuachwa kunauma wewe, huyo anayekuacha ingawa bado unampenda wewe. Maumivu yanatoka nusu nusu, haya toki yote yakapotea. Unaweza usifanye kila kitu, amani haiji ukifikiria. Asikwambi mtu, unamuguza mtu, alafu huyo mtu akafariki akakuacha mwenyewe. Maumivu yanatoka nusu nusu, haya toki yote yakapotea. Unaweza usilale mchana usiku, machozi haya katukifikiria. Asikwambi mtu, unamwamini mtu, alafu huyo mtu akavunja uaminifu na wewe.
Asikwambi mtu, unamwamini mtu, alafu huyo mtu akavunja uaminifu na wewe.
Asikwambi mtu mama, unamlilia mtu, alafu huyo mtu chozi lako akalidharau wewe.
Asikwambi mtu, unamlilia mtu, alafu huyo mtu chozi lako akalidharau wewe.
Asikwambi mtu mama, unamsaidia mtu, alafu huyo mtu akawa adui yako wewe.
Asikwambi mtu, unamsaidia mtu, alafu huyo mtu akawa adui yako wewe.
Asikwambi mtu wewe, kilipiko kimisi
unauma,
tena naumiza sana sana, ila fukoni ukiwa
una
kiwa ivumiliki. Mazo atakuchanganya changanya,
mwenye nyumba anakudai kodi,
nawe atahela ya kumpauna. Kuna zibadili changamoto ili ziwe changabadili,
wanakuzala watoto
usitoke ongeza juhudi. Unazibadili changamoto ili ziwe changabadili,
wanakuzala watoto
usitoke we ongeza juhudi.
Asikwambi mtu, unakula kiapo na mtu, alafu huyo mtu anakuja anaolewa na mwingine. Asikwambi mtu, unakula kiapo na mtu, alafu huyo mtu anakuja anaolewa na mwingine. Asikwambi mtu mama, unakula kiapo na mtu, alafu huyo mtu anakuja anamuoa mwingine. Asikwambi mtu, unakula kiapo na mtu, alafu huyo mtu anakuja anamuoa mwingine.
Inauma, oh, inauma, inauma. Akiruza fanani hapa, anikiwa Vinanda Classic, ana producer Fazili chon 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 chan. Waze wa KF Squad, weki fundo laki, Ibrahim Bikitu from Warusembe, we baba la boda boda. Asikupingi mwanangu kani jitu la kale, achina marangi we nubis. Etajiri awatoto wa mizugu, weki mini anakubali ya shilafu zame. Sweka anadirekta Rifat, we director Chamos, abagiri we skipa mtumbali, Aumari Masonic, we meneja danga derefa wa mkoa,
DJ
ameneja tafa, we Umari Kiruza.
Asikwambi mtu, unamwamini mtu, alafu akakuja uaminifu na wewe.
Remix Chuncho.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.